wona fi kaɓitiɗo ka noon min yiiɗi ɗeɗo karle habituɓeɓe ɓe beela kan sanne ɓeɗo habituɓeɓe ɓuuri fof kanko hoorejo transition o min daari jaati complexité ni makko o mi heɓani fa hande wona fi kaɓitiɗo ka no saya ka hufre ni jimmi sanne iddulla fewi wiide fratiwa he nden noon mbiɗa jondori wiide ñalawma goto e te tan kam ɗeɗo karluɗe hono ɓeɗo jokolɓeɓe hewɓe na jiiɗi ɓurnade sayaji habituɓe batte jilli ma dun weli yonki sababu on weli yonki dun woni ko julaɓe hewɓe na jeeya ɗeɗo kulle ɗe cogguji majji yo hakkude nde temeɗe jeegom e uñaji ɗiɗi e temeɗe nayyi sifa ɗum woni ko holliti Mamadou Fofana jeeyowo kadle to lumo meddin no jeeyaɗe hakkude temeɗe jeegom e temeɗe jiɗɗi pantalon goto ko wiyete original o kay yo hakkude ɗuñere temeɗe jeenayyi uñaji ɗiɗi ɗum waɗama tan yalla parade habituɓe kay ne wawi darde civil ɓe padi ɓorno ɓornaki mabɓe hakkika ka ɗeɗo kay ko ñimmina ka noon gollirde lollirde police militaire holliti mette muɗum fewde ɗiɗo golleji ɗi e wimaɓe ɗiɗo ɓornaki ɗi na hertana tan maggal paɗa en keɗɗana kulnel Amadou Diallo kanko hoorejo ndeɗo gollirde police militaire ɗeɗo karle ɗe kay na hertana tan yimɓele heɓontoɓe leydi ndi hono maggal paɗa en eko nande muɗum fay ɗon ɗum soni a yeehi foftere golle a tetete kala teni no joguiɗa saabi hankkasi hana ɓurde ɗi ka ɗum fof tawede kulnel Amadou Diallo yiila makko yo hadde ɗiɗo golleji ɗi e dow faaba goto foof o holti wiide oɗo jogola o na bonna inde habituɓe meɗen anɗon wiide ɗum ɗo mo ena fewi inde larmi meɗen kala mo nanga ele ɗiɗo golleji ɗi jomuna wawi yoɓude hakkude uñaji joyyi e uñaji sappo udde dun kaso iwri lebbi jeegom fa duuɓi ɗiɗi nden no holtintan saria na jokki ɗum min darda dokkoɓe kabaruji e kane jamal nde foof jokkito wadde famingol yalla kaɗo tiɗalla na immine no yawiri fadde ɗiɗo sariaji ɗi huccina hoore yimɓele kay no jokti ɓornade ɗeɗo kadle ɗe.